Kateni. I'm in love. Love is beautiful. Kama sari ya Rubumbashi, jinsi ulivyo nono. Ni kama kioo safi vyenye najiona. Bingwa la masara kasi sipo nokoro. Na tukikutana kati twapo na korona. Era have a question. How give me tension. Sitaki ujutie, penzi ujutie.